Yeah, Pato Pigs, DM John the Beat, Drace and Buddy Gang. Yeah, Kavaibu, Mpavaibu, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu, Kavaibu, Mpavaibu, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu. Yeah. Abanyumira ngoma mutsange yo mu basement tuterabo kuba tunyubira na classmate. Yeah. Akutwe pikira tukasana wait abukuba mwana tukwenda disappointment tujarabo kuba tugira nezi IT ene ngoma mwana tege entertainment kiran kikuruma nyonkulize mu tournament kakiwen kikuruma nyonkronka opponent tibagira formula basana na punishment bebu za buzaba kira oba pirate tibenda kurora wadenda development katubatele tubajeke nezi koti akuzonganya biwereno mukoti. Kubene ngoma akuna matata kandi na nyewe mwana tinyenda matata okwanso kusanga kutere nezikoti. Yeah, Kavaibu, Mpavaibu, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu, Kavaibu, Mpavaibu, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu. Yeah. Padopiki simba teza nezi IT abukubati nyegu yati nyenda na mafaiti tukola duilu tituwa sana masaiti akuzoganya tumuiru kia na biti kalemba bo mwana besekenu mumiti bakurana linyo flova gifo ina enemiti bokora waka oba kurumba at night manye gezikiza tibena light. Padopiki spadi guy I got economy I just roll it everyday like a nigga boy it's time to take a lick and sing like a butterfly I pita dozi usa ill about nigga boy. Kavaibu, Mpavaibu, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu, Kavaibu, Mpavaibu, yeah, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu, yeah. Dress anti mwana wetu wetu wakuwa, tukuwe ngoma, eno wetu soma, achiwa kanagwe mwano sana lukoba, wona jengenda banda bangamu sana. Nkube ngoma neziba jako na mugaba baya eva ntenda ntinse ndibana sikuwana na embera na bansana budembo bunkuwana zembu wane bani zino zifuati katituwezi wabani baya eva njelega chako bani bebu za buzanga chapati flying bani resident na Jesus tulikilia kalivedogo there is no fear katonda yeo munga misali ya nuclear kama mbaya kama ngumu tutasinda kwa dunia ate kikae iyo ya kuvumulia. Kavaibu, Mpavaibu, yeah, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu, yeah. Kavaibu, Mpavaibu, yeah, Kavaibu, akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu.
And I believe to succeed as a holy boy ever.
Akuzoganya nyewe kuteze na Kavaibu.